healthcare workers and occupational health.
Isimo sezempilo esingesihle esikhona manje emtholampilo yomasipala sisuka kudala ngaphambi konyaka ka-1994. Ngenkathi uhulumeni wentando yeningi ethatha izintambo wazibophezela ekwakheni kabusha futhi aphinde alethe usizo lwezempilo olusezingeni eliphezulu. Wathembisa ukubheka futhi aphucule izidingo nezimo zabasebenzi bezempilo. Emva kweminyaka eyishumi, abasebenzi bezempilo yomasipala basazithola besesimeni sokuxakeka, ukungabi nesiqiniseko kanye nokungavikeleki ngempilo kanye nokuphepha kwabo.
Igama lami ndingoMvula Rhangaza. Ndisebenza njengommeli wabasebenzi kwimbutho wabongikazi obizwa i-Democratic Nursing Organization of South Africa. Ngokwendawo ndilapha kumzi wasemangawu eBloemfontein. Usebenza kakhulu emsebenzini kuba kungekho mntu kuncedisayo. Now awusasebenzi ngokusebenza umntu wonke ngokupheleleyo, so fane ubamba phaya naphaya. Ngelinye ixesha loo nto leyo ikufaka kwingxaki izinto ezikuthiwa zii-misconducts. Uzawufumanisa uba amanesi evekini bekukuye kwajongwa kwafumanisa into yoba about 20 or 200 amanesi around South Africa bazibona bekwi-misconducts. Kunobangelwa woko asukuba kangako abawazi umsebenzi wabo okanye abayazi uba funeka bawenze njani na. Bayayazi uba mabawenze njani. Ingxaki le yoba xa usebenza uwedwa kumagumbi amathathu anezigulane ezingamashumi amathathu ulindele kanjani ukuba ungaphuhlisa ubunesi bakho okanye wenze le nto elindelekileyo uba mawuyenze emntwini.
Fundiswa Qonqo osebenza eGrooteskeri olilungu likaNehawu. Amanesi amaninzi amkile aye overseas kodwa zona izigulane zikhula ngakumbi ukungena izibhedlele. Loo nto yenze umsebenzi ube mninzi kubongikazi, singakwazi ke ngokuwuphumeza ngohlobo olufanelekileyo ngenxa yento yobana siyashota.
Healthcare workers and occupational health.
Ingozi enkulu yokuphepha kanye neyezempilo ebhekene nabasebenzi bezempilo emtholampilo yomasipala ukushoda kwabasebenzi. Ukushoda kwabasebenzi kwandisa umsebenzi wabasebenzi bezempilo njengoba kufanele babhekane nolayini abade beziguli. Lokhu kuba nomthelela endaweni yokusebenza futhi kuletha ingcindezi enkulu. Lokhu kwenza abasebenzi bezempilo bangenzi kahle umsebenzi wabo, okuholela ekutheni kube nokungazwani phakathi kwabahlengikazi kanye nemiphakathi.
NdinguSharon Spandier, ndingunesi ndisebenza eziklinik, ndikwakuye uSouth African Municipal Workers Union as i-shop steward. Bandile abantu ewe ngoba siye sixakane nabantu ngokuba kungabikho amanesi okubanyanga. Ufike ukuba umntu omnye ujongene nezitishi ezininji. Umzekelo, umntu ujongene ne-treatment room funeka aphinde ayojongena ne-STIs naba baze for counseling and testing. Isigulane ziyagqitha ku-50 umntu ngamnye, mostly kwi-HIV ebantwaneni. Abantwana nabo bayagula because kaloku abanye bazalwa benayo, so kufika uba abantwana baninji. Umntu ojonga abantwana uthatha imini yonke.
Kakhulu iyenzeka into yokubana athi umntu engayitreyinelanga into ethile kunyanzeleka uba makayenze ngenxa into yobana akakho lo utreyinelwe le nto kufuneka eyenzile. Yenze loo nto nemeko yempilo okanye i-nursing care yehle kakhulu ngenxa yoba siyashota ngalo lonke ixesha and kudala sikhalaza akukho mntu umamelayo.
NdinguSister Nompumelelo Mandangana, ndiphangela kwa-MSF SID eclinic Ubuntu Clinic. Kuba sishota, we are doing imisebenzi outside description zethu because at the end of the day uphela usenza nje yonke into. Bemela amagazi atsalwa at least by somebody who is lesser than me. Bemela amagazi atsalwa ngu-staff nurse, but kuba kungekho mali yokuqasha abantu kanye bengafunyanwa abantu then ndisala amagazi as a professional nurse whereas ngendisenza something else ngenibona at least stage 1 and 2 then siphine kakhona senze sibona isibiyenze ndi followisha up abantu abaqaliweyo on antiretroviral drugs then abo bantu bebenobonwa ngoqhiqa but ndiyababona as a professional nurse because sibambalwa oqhiqa ke ngokusineka ba concentrate kubantu abagulayo
Akusibona nje abahlengikazi kuphela abathintekayo zingene liphansi lokulwetha kwezidingo kanye nezimo zempilo ezingagculisi. Imiphakathi nayo iyakhalaza ngolayini abade, ukushoda kwemithi, amabanga amade kufanele bawahambe ukuze bafinyelele emtholampilo kanye nokuphathwa kabi abasebenzi basemtholampilo. Imiphakathi ayiqondi ukuthi akusiyo inkinga yabahlengikazi ukushoda kwabasebenzi.
Mina ndandile eclinic ke uqhiqa ndangena kuye waswa ngiqala ukuthi ndizokwenza ntoni na dathi ke mina ke ndizokuqhiqa niphilanga wathi mandame ndotsala igas ndine AIDS yathi njani ukuthi ungakandiboni ungakayazi bandigula intoni na usuke uthi njena ndine AIDS wathi sign up phansi ndathi ndizokwazi usayina wathi hamba bonxiba insimi ndathi mina bendize kuqhiqa mina zasibandise emagqirini wandinika ipilisi A1
izinto esithi sijongane nazo indlela esilungisa ngazo ingxaki ke njengoba sebasebenzi besibekile kukuba ezimeko sizithathe sizidiscuss ne management at institutional level okanye sizithathe sizise ku chamber apho kuqhulu kuqoqwa khona izinto ezi affecta ilanto isebeleze impilo kodwa ke kunzima uba ezinye zilungiswe kuba employer ayimiselanga ukusebenzisa imali ezaneleyo ukuba isebeleze impilo likwazi ukunika iservices ngokupheleleyo kuluntu ujikelele.
Healthcare workers and occupational health.
Kunezimo eziningi ezibeka izimo zokuphepha engozini emitholampilo yomasipala. Ungaphephi isimo, umphumela noma izinyathelo ezingabangela ukulimala noma ukugula kwabasebenzi. Izinyana zabasebenzi kanye nezinhlangano ezifana ne-Industrial Health Research Group and Municipal Service Project bathathe izinyathelo ezibanzi ukuqinisekisa ukuthi izimpilo kanye nokuphepha kwabasebenzi kanye nemiphakathi kuhamba phambili.